Mwasaza Gomba njini intebe wa town council ye kanuni mu district ye Gomba chajia joe lobaduza agumiza batuza voku vya alebi Afrika munteka teke yoku mnyisa masanyalaze omusasu wa Faith Patrick Selugo kabituwe
chino chidi dalatuze mbialu ya town council ye kanuni mu Gomba okusaba nti nabo balowoozebweko ebyalo byabwe biweebwe amasanyalaze sente wa LCA wa Sinda kanuni Gomba nga yempanga taddeo agambye nti ekyalo kye kyafikka nekitafuna amasannyalaze so nga ate ebyalo ebimwetolodde gyegali n'agamba kino kye kivuddeko ababbi okutigomya abatuuze nga bakozesa enzikiza tebamenya amayumba
obutabeera n'amasannyalaze ku byalo byaffe kituviiriddeko obumenyi bw'amateeka bwa mirundi mingi nnyo kikutya gavumenti etuyambe ku nsonga z'amasannyalaze esobole okugasapulayinga obumenyi bw'amateeka obw'okutema amayumba obwo ng'osoose n'obulekaawo olwo bumenyi bw'amateeka emisango ng'abatuuze abaana basaba mu bibanja by'abatuuze ebitali byabwe ensonga ezo ziremera zifuuka nyingi nnyo ku LC ate nga nawe chairman tolina gy'ojja kusindika omukyoli azaagambye nti omwana abaana bakyaba enku mu kibanja kyange okola ogugono otabaganya onoomusindika ku polisi zanawaabira bameka yoona ekyalo kinamulaba kitya ng'awaabidde omuntu akyabye mu kibanja ky'oluku
kyokka sente wa town council kanoni mu Gomba chajja joyo baduzi mukogeako ne CBS agambye nti baweereza olukalala lw'ebyalo ebitalina amasannyalaze ebisangibwa mu town council ye kanoni ng'olukalala baluweza mu ofiisi ya minisita w'ebyamasannyalaze mu ggwanga nti era minisita yabakakasa nti gajja kufunibwa kyokka mu mitendera kyokka ono n'agattako nti bagenda kusooka kuwa abo be basimbira ebikondo kyokka ne bitateekebwako waya z'amasannyalaze
erinnya kyajja gyoyo baddoozi town council Gomba district mpozi tutegeeza abatuuze baffe ebyali byonna ebikola kanu town council ebitatuuka mu masannyalaze ebitundu ebyo twabiweereza dda eza minisite ebiyina twabitwale wa minisita wa energy amalebo tosi nankabirwa yonna n'abigatta wamu nga ne Gomba district n'okukalira awamu
kuba CBS nze Patrick Selugo.